Stash on the beat. Exclusive from Z10.com.
Empty cup of us, a bubble, what's up? Slap the shots and break your back. And I be going kwacha, 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 paka, kwacha. Shumbo musana ngole kela lika porridge. We mean no good tell you, baby, pala make a bode. Wangu wangu pape naka salari kapone. Let up and be bamone nangu bakupate no gay.
Tumbo katu monenga shobe. Kukumbate tu monenga obe. Mwishepo, weze nabanobe. Edo kulipe kufina monga nishule. Tumbo katu monenga shobe.
Hey, kuingira nishi na usamwa. Baby nenu mea chingama. Na tatu ya nkalamu pamu sana nishi na ufora pona paksama. Kupama. Money make the world go zing zing. It's a cold world that we're living in. She say she been chilling with the big boys. Not for tonight, she wanna play with the bigger boys. Ichalo busuma tuka shila babomp. Nikuisa chilidi lemu nele kankong. Me I'm only here for the night. Iva mailo kizaka sova mailo lelole kantombo.
Tombo katumonenga shobe. Kukumbate tumonenga obe. Mwishepo, weze nabanobe. Edo kulipe kufina monga nishule. Tombo katumonenga shobe. Kukumbate tumonenga obe. Mwishepo, weze nabanobe. Edo kulipe kufina tempo na bosa mba.
From Z10.com.